Onani chitunzi-tunzi cha khumi chisanu ndi chiwiri. Samson akupha mkango. Oweruza chapter 13 verse 1 ufika pa Oweruza chapter 14 verse 19. Gideon atafa Aisraeli anachimwiranso Mulungu. Tero Mulungu anatuma Afilistina kukawakhawulitsa. Ndipo Mulungu anatumiza mtsogoleri anali ndi mphamvu yopulumutsa Israeli. Dzina lake anali Samson. Mzimu wa Ambuye anampangitsa iye kukhala ndi mphamvu zopambana. Koma Samson sanagwiritse ntchito mphamvuyo kupulumutsa Israeli kwa Afilistina. Iye anadzikondweretsa kwa iye yekha, sanamvere Mulungu. Samson anakonda mtsikana wa Chifilistina ndipo anati kwa atate ake, "Nditengereni iye pakuti akuoneka bwino kwa ine." Pamene Samson anali kupita ku nyumba ya mkaziyo, mkango unamtsikira. Samson anali ndi mphamvu kotero kuti anapha mkangowo ndi manja ake. Anakwatira mtsikana uja wa Chifilistina, koma sanali wokhulupirika kwa Samson. Tero Samson anapha anthu 30 a Chifilistina mu ukali wake.